Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya kane, igice cya mbere, kuva ku gika cya mbere kugera ku gika cya 20. Ubufasha mu gihe cy'amage kiri imbere. Ye Kristo, naje kubera urukundo mbafitiye gukora incamake y'ibyo naboneye byose mwimurikirwa mu butayu, nkagerageza kubyigisha Abayahudi muri Palestina hashize imyaka 2000. Bimwe mu by'ubuzima bwanjye ku isi byavuzwe mu mabaruwa ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu. Niba mwarayasomye, muzamenya ko bifitiye akamaro k'ikirenga imibereho myiza yanyu, kumva ko nubwo abayoboke banjye byarangiye baremye idini bise ubukristu rishingiye ku byavuzwe ku buzima n'inyigisho byanjye, ntarimo nandikishiriza aya mabaruwa kwigisha no guhamya ibyo abayoboke banjye bigishije. Ubukristu ni idini risanzwe ryakiriye gusa kubera impamvu zishingiye ku nyungu z'akanya gato, ibyemerwa byinshi bigongana n'ukuri kwa roho kw'isoko yacu y'ukuri. Ukumena amaraso bihuriye he na roho mpuza hose? Nk'uko ubu noneho mushobora kubyumva, kwigisha kwanjye guhera mu ntangiriro nyirizina y'ubutumwa bwanjye ku isi muri Palestina kwamye iteka guturuka ku kuri nyaroho kw'imibereho kw'ikirenga kudafite icyo gupfana n'intekerezo n'ibonezabwenge uko byigishwa na za gatekereza inyamuntu. Niyo mpamvu bisubiremo nkomeje, mu gihe uwo nari we ku isi hashize imyaka 2000 yari uwitwa Yezu, impamvu y'ukuba kwanjye, ukuhaba kwa Kristo muri aya mabaruwa, ni ugushyikira roho zibasha kumva kandi zihumekerwamo ngo nzigishe uko zakwitabaza ububasha nyamana mu gihe cy'amage kiri imbere isi bizarangira ishowemo. Kubera iyo mpamvu, icyifuzo cyanjye gikomeye cyo gutabara abashobora kunyakira cyabumbabumbwe mu iforoma y'ukuri kw'imibereho muri aya mabaruwa. Mubimenye, mubyitondere. Ndashaka ko mubimenya kandi mukabyitaho by'umwihariko ko naje nsanga Abayahudi muri Palestina imyaka 70 mbere y'uko Yeruzalemu irimburwa. Naje nsanga Abayahudi kubaburira ko amategeko agenga imyitwarire bagenderagaho ntacyo azabamarira na gito, igihe iramukwa ryari imbere rizaba ryabagezeho rikabohera mu isi itabakunda. Biranditse mu ivanjiri imwe ko narize kubera kwiheba, ntewe agahinda n'uko nifuje guteraniriza hamwe abantu nk'imishwi mu gituza cy'inkokokazi ngo mbarinde igihe bagombaga kurimbuka, ariko abantu bakanga kunyumva. Mu cyimbo cyabyo abatware babo b'idini baranyishe. None se Abayahudi bamaze gukwira imishwaro, hekaru yabo imaze kubamburwa, hari isomo bigeze bakura mu byababayeho? Bigeze bibaza impamvu ishyano nk'iryo ryabagwiririye? Oya, bakomeje imihango yabo gakondo n'ukwemera ko basumba abandi, n'ubwo inshuro nyinshi amateka yaberetse ko nabo ibyago byabagwiriraga kimwe n'abandi bantu. Kugeza magingo aya, bahisemo kwirengagiza ukuri kw'imibereho uko nakubigishije muri Palestina, none barikururira ibimeze neza neza nk'ibyakurikiye ubuzima bwanjye ku isi muri Palestina. Aho batuye hose, indangagaciro zabo z'irari ry'ibintu, umuco wabo wo kwihorera bikabije, umutwe ku jisho, nibyo bibakururira agahinda nyamuntu bagiye baremera abandi uko amasekuru yagiye asimburana kubera ubwirasi n'irari ryabo. Ibyababayeho byose nibo babyikururiye. Ibi kandi birareba n'abakurikirana inyungu z'akanya gato bakifatanya n'Abayahudi, kubera ko bafite ingufu z'amafaranga mu nzego zigenga imari n'amasoko ku isi. Ninde utuma benshi cyane mu batuye isi bicwa n'inzara kandi hari ibiribwa bihunitse bihagije byo kugaburira abantu uko bikwiye, niba hari haretswe gukurikirana inyungu nk'intego y'imibereho? Babishatse, abayoboye iby'imari bashobora gushyiraho gahunda yo gusaranganya ibisagirane abatagira kivurira. Babigenje batyo, babona impuzu yose ibasubizanya imigisha, ubukungu bw'isi bugasagamba n'amahoro akaganza ku isi. Mbere y'uko ibyo bibasha kuba, ibyarangije kuremwa mu ibona numva n'ibikorwa by'ihohotera n'urukozasoni ku isi yose bigomba kubanza guhinduka ubunararibonye nyamuntu bufatika, atari nk'ibihano ahubwo ari nk'imikorere isanzwe y'amategeko y'imibereho. Mwemere ko ibihugu birwanya ikibi gituruka ku bindi bihugu biba biri kurwanya gusa ingaruka z'imbuto zibona numva n'ibikorwa zabyo ubwabyo mu myaka yashize. Bityo rero, amayeri y'abantu b'ibisare, urugomo rukabije abanyengufu bagirira abanyantege nke, hatitawe ku buryo abanyantege nke bashobora kuba bagaragara nk'intagondwa, nta kindi ibi byose bishobora gukora usibye gukururira abanyarugomo ibihe byisumbuye by'amakuru. Aho bakomerekejwe gato cyane, barimo bararunda mu ibona numva uburimbuke buzaza. Barimo batura ku bandi muri iki gihe. Nyamara bari bakwiye gufata kariya gakomere kanzinya bagiriwe n'abanyantege nke nk'akarumbeti kababuriraga ko bari kunyerera bagwa mu budohoke bw'umutimanama. Kubera ko abantu nk'abo bahora banyuranye n'amategeko y'imibereho, bagakururira imijyi n'isi irimbuka ry'ingano itagereranywa, umugambi wanjye muri iyi baruwa si uwo kubanyuriramo muri make ibyo nigishije kandi nabayeho muri Palestina gusa, ni n'uwo gushyira ahagaragara impamvu mizi z'amage agiye kugwirira isi ntababwiye ubwo mperutse kuvugana n'inyokomuntu. Aya mabaruwa yanditswe mbere y'igihe cy'amahina mu mateka yanyu, none igihe iramukwa rizaba ribagezeho nyirizina, muzibaza impamvu ntababuriye mbere. Ariko ngomba kubabwira ko mu myaka 25 ishize nagerageje kuburira isi binyuze ku bantu bashobora kunyakira, ariko byaba ibitangazamakuru, inzu z'ibitabo cyangwa televiziyo, nta na kimwe cyari cyiteguye gutega amatwi cyangwa kumpa umwanya wo kubavugisha nyuze kubankorera. Abanyapolitike bashoboraga kubageraho, ariko njye Kristo sinabishoboraga kubera ubunangire bw'imitima yanyu no kwemera ko njye Kristo muzima nashoboraga kugaruka muri iki gihe nyuze mu mitwe y'abantu bipakuriye ibitekerano kandi bakiyemeza nzanywe no kuburira amahanga ku byerekeye ibyo yari arimo yiremera bizagaragara mu bihe biri imbere. Amakiliziya avuga ko yemera ko ndiho yihugiyeho mu mihango yayo bwite y'iyobokamana itekereje kimuntu nk'uko abatwawe n'ibintu nabo bihugiyeho. None ubwo isaha yanyuma igeze, ubwoba bukaba bumaze gukwira mu mbaga, kandi bakaba biteguye guha agaciro amagambo yanjye, inzugi zigomba gukinguka nta kabuza. Naho ubundi umuhate ngirira inyokomuntu nanone uzaba imfabusa. Naje kuvuga ko hazabaho koko ivangura ry'ihene n'intama nk'uko amavanjiri abivuga muri Bibiliya. Intama bivuga izo roho zibasha kwakira mu mahoro ukuri nyaroho kw'ikirenga kwigeze kuvugwa ku isi. Ihene bivuga abadafite ubushobozi bwo kumva umuntu n'umwe cyangwa icyo ari cyo cyose, kubera ko bakabije kugira umwuka w'ubwigomeke n'irari ryaje babona. Kuki bazatandukanywa muri ibi bihe? Bazatandukanywa kubera ko abazashobora kwakira ukuri kuri muri aya mapaji no kubaho bakurikije amabwiriza y'amategeko agenga imibereho, bazabona ko ugereranyije n'uko abandi bazaba babayeho, bo bazakomeza kubaho mu mahoro n'umutekano, babona ubukenure n'iterambere rya roho n'ubwo ibihe bigiye kuza mu mateka y'isi bizaba bikariye. Ihene zo birababaje, zizagomba kwirengera imbaraga ziteye ubwoba zibona numva kamere ryazo ry'ubwigomeke. Ibi ntabwo ari igihano giturutse ngo kuri hejuru, ni imikorere isanzwe y'itegeko rigenga imibereho. Ibyo mugendana mu mitwe no mu mitima bizagera aho byigaragaze mu mubiri wanyu, mu buzima no mu bibakikije. Iyo nangiye umutima ukigomeka, ubuzima bugushyirira inzitizi mu nzira yo kugera ku byo wifuza.